majina hayatambui kabila, japo napata kesho nakosa, japo napata kesho nakosa. Si kwa nguvu zangu, ila uwezo wake Maulana. Anijali nilalapo niamkapo, kidoti ma nipo rada nyumbani na wana. Niwe salama, atule tulale, amani yatujale rabana. Kiki kiwe salama, mwisho ni dhabahu ni shukrani kwa yote, kwa yote. Ila, ila maisha hayatambui, hayatambui. Ila, ila maisha hayatambui jina, hayatambui kabila, japo napata kesho nakosa, eh, japo napata kesho nakosa. Nasubira kuchumiwa kamwana, njiani nijisakie, Maulana namba mbele unijalie, niwe na shukrani kwa kila jambo. Hapa kidete nilipo nina furaha nimeona leo, sio wengi wameona jua leo. Pindi tu it's all about you, asina wari na tambo you coming through. Ila, ila maisha hayatambui, hayatambui. Ila, ila maisha hayatambui jina, hayatambui kabila, japo napata kesho nakosa, japo napata kesho nakosa.
Tumainia mwana na mtumainia, tumainia mwana na mtumainia.